On Thursday morning, when I took assembly at the college,
ngolwesine ekseni lapho ngithatha umthandazo lapho college,
I asked the students, who was the most successful preacher in the Bible?
Ngibuze isitshudeni ukuthi ngubani ubashumayeli obaziye eBhayibhelini owaphumelela kunabo bonke na?
Just according to numbers after one message.
Uma singaya ngokubona izibalo zabantu abaphendukayo ngentshumayelo yabayini nje kuphela.
There were various answers.
Wabane impendulo ehlukeneyo.
Some said, of course, Peter at Pentecost.
Abanye bathu Petro ngesikhathi sePentecost.
3,000 men got converted. Soon after that, there were 5,000.
Inkulungwane intathu ezaphendukayo ngaleso sikhathi emva kwalokho inkulungwane enhlanu.
Some said Paul, and indeed he was a great preacher, and there were fantastic results.
Abanye bathi uPaul vele impela kunjalo kwaba khona imphumela emihle emva kokushumayela kwakhe.
Some said Elijah.
Abanye bathi Elijah.
Remember, the whole nation of Israel said, we will stand on God's side.
Kumbula sizwe sonke sakwaIsrayeli sathi sona sizoma ngasohlangothini likaNkulunkulu.
But there we don't know the numbers. I asked what was the best preacher regarding numbers.
Lapho ke asithole ngempela inombolo ukuthi bangakanani abantu abasindiswayo. Kodwa ke sithi ke ubani ngempela owashumayela kwabakhona inombolo eyiningi zabantu abaningi.
Most are surprised to learn that it was Jonah, what we call a minor prophet in the Bible. He's squeezed between Micah and Amos. If you turn with me in your Bible, it was Jonah.
Bakwakhona ukumangala okukhulu uma kuzwakala ukuthi uJona owaba nenombolo enkulu eyiningi abantu abaningi abaphenduka. Indaba kaJona siyithola phana ke eduze laphana ke koMicah ukuthi wasebenza kanjani esikhathini esincane nje ngentshumayelo eyodwa waphenduka abantu abaningi.
Just 4 chapters are devoted to him.
Izahluko nje kuphela ezine ezilana kule ncwadi kaJona okukhulunywa nje ngaye.
Now I know it is Pentecost Sunday.
Ngiyaqonda ukuthi namhlanje kuyisonto le Pentecost lokwehla kamoya ongcwele.
We'll get there.
Siyofika lapho.
But his preaching was in fact just 5 words.
Empeleni intshumayelo yakhe yayinamagama nje amahlanu kuphela.
In 40 days God will destroy the city. And the city will be destroyed.
Nansi intshumayelo yakhe. Ensukwini ezingamashumi amane uNkulunkulu uzawuchitha umhlaba.
Well, it sounds like more words, but in fact they were just 5 Hebrew words.
Empeleni uma sifunda ngokwesiHebheru sithola nje kuphela amagama amahlanu kuphela aphinyiselwa uJona.
And 120,000 men, women, and children repented.
Abantu abayikhulu lezinkulungwane namashumi amabili abesifazane nabesilisa nezingane baphenduka.
Moreover, even the cattle and the sheep, perhaps the dogs and cats too, they all repented, so to say. They all had to be dressed in sackcloth and had to fast.
Okumangalisayo ngaphezu kwalokho, izinkomo, izimvu, mhlambe nezinja, namakati, konke kwaphenduka. Kwakumele ukuthi konke gqoke amasaka okuluphawu lokujabuka nokuzehlisa.
You would surely think this was a phenomenal success for just 5 words.
Ungavumelana nami ukuthi impela kwaba yimpumelelo enkulu. Amagama amahlanu nje athinta abantu abaningi kangaka baphenduka esikhathi esisodwa kangaka.
But we read now in verse 1. Chapter 4, verse 1.
Sizofunda ke esahlukweni sesine sifunde ivesi lokuqala.
But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry.
Kepha lokho kwaba kubi kakhulu kuJona, wathukuthela.
So we find that instead of exceeding joy, Jonah was upset with two objects, the people of Nineveh and God himself.
Empeleni ubungafika endaweni lapho uJona ejabula khona, shumayelile waphenduka abantu abaningi, kodwa na uxakwa izinto ezimbili, uthukuthelela labantu baseNineve.
Now, to some extent, Jonah had reason to be angry with the people of
Nineveh.
It was a wicked city. It was built by one of the greatest sinners the Bible mentions. His name was Nimrod. It was full of idolatry, even in Jonah's time. And they were brutally violent too.
Futhi kwakuwabantu abanonya, kwabantu abanesihluku esikhulu kabi.
Now Jonah was unhappy and he was angry at that, but he was also angry that they repented.
UJona wayekuthukuthelele lokho, okunye akakuthukuthelelayo ukuthi baphenduka.
Now we'll get to that, but the second part of his anger, his exceeding displeasure, was against God himself.
Okwesibili okwadala ukuthi athukuthele kakhulu ngokudlulele kwaba ukuthukuthelela uNkulunkulu uqobo lwakhe.
Read with me in verse 2.
Awufunde kanye nami evesini lesibili.
And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love and relenting from disaster.
Evesini lesibili, wakhuleka kuJehova wathi, ngiyakuncenga Jehova, lokhu kwakungesilo izwi lami ngisekhona ezweni lakithi na, ngalokho ngakwandulela ngokubalekela eTharshishi. Ngokuba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu onomusa nobumnene wephuza ukuthukuthela unesihe esikhulu uzisola ngokubi.
Isn't that a wonderful description of God's character?
Lokho okuchazwa nguJona lana akuyona yini incazo epheleleyo ayibekayo kwacaca bha ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu njani.
Jonah was right, but he was also wrong.
Impela uJona wayekhuluma kuyikhona khona kodwa futhi wayeshaya iceleni.
And he was wrong about the Ninevites and about God.
Wayeshaya iceleni ngezwe laseNinive nangoNkulunkulu qobo lwakhe.
Even though he was technically correct. In fact, nothing that he had said about the Ninevites was wrong. And what he said about God was absolutely true. It teaches us that we can be completely right and be completely wrong at the same time.
Lokhu kuyasivezela ukuthi singabukeka sibahle impela senza ukuyikhona khona kanti sigejile sibabi ngokudlulele.
So Jonah was completely out of sync, we could say, out of connection with what God was like and with what the repentance of the Ninevites was like.
uJona lapha wayeshaye eceleni egadle eceleni engaqondi kahle hle ukuthi uNkulunkulu unjani ubonane ngeni niva nanokuthi uNkulunkulu siqu sakhe kanti yena ungumuntu onjani.
It was his heart, the real Jonah, that was wrong.
Kwakuyinhliziyo kaJona uqobo lwayo eyayisephutheni.
You see, you can be accurate, but you can also be completely off the mark at the same time.
Uyabona, kungenzeka ukuthi uyihlabe esikhonkosini, kodwa ngaso leso sikhathi kanti ugejile, uyishaye eceleni.
The most common reason for Christians gossiping is that they say, but I was right. It is true. That's what he did, or that's what she did.
Into eyazeka kahle esizweni samaKristu maqondana nokuhleba kuyikho lokho ukuthi impela imina bengilungile bengibone ngokuyikhona khona bekuyiqiniso kuyabonakala lokho akwenzile ukuthi bekukubi kangakanani.
But you're still out of sync with God and you are completely on the wrong road.
Kuyabonakala ukuthi useceleni kakhulu futhi usendleleni ebheke eceleni ongesiyona yona.
But just by the way, this just for those who are in despair and hopelessness, just look at the wonderful hope given in this true description of Jonah about God.
Kulabo mhlamba abadangele nabaphelelwe ngamandla mhlamba bengasaboni phambili. Awubuke nje la kafushanyana indlela uJona achaza ngayo uNkulunkulu ukuthi umuntu onjani.
Gracious, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and even willing to change his mind. In the King James Version it says, he repented, if you want to take that word, but what it means was, he relented of what he had planned to do.
Buka indlela amchaza ngayo uNkulunkulu. UNkulunkulu onomusa, nobumnene, wephuza ukuthukuthela, unesihe esikhulu, uzisola ngokubi.
Now Jonah was completely off the mark about the Ninevites, and just look at the way they repented.
Awubheke nje ukuthi uJona wayephambuke kangakanani ngabantu baseNinive.
When they heard,
awubheke nje ukuthi baphenduka kanjani.
As wicked as they were, and as hard as they were, and they'd lived for a long time next to Israel, on the border of Israel, they didn't want anything to do with the God of Israel, but now they heard these five words and the whole city repented.
Awubheke nje indlela abaphenduka ngayo babakhelene nabakwa-Israyeli beseduze komngcele wakwa-Israyeli bebabona abantu bakwa-Israyeli kodwa nokho babengafuni lutho ukuthintana nabakwa-Israyeli. Awubheke nje lapha amagama nje amahlanu abathinta baphenduka ngalolu hlobo.
Now if you forget everything else, remember this about repentance.
Noma ungakhohlwa ezinye izinto, awukhumbule nje lokhu ukuthi bona baphenduka kanjani.
Because this is what caused God to change his mind about the destruction after 40 days.
Ngoba yikho kanye lokho okwaguqula inhliziyo nengqondo kaNkulunkulu ukuthi engabe sababhubhisa ngokwesinqumo ayebesesinqumile ukuthi uzobabhubhisa kanjani.
They had not been given the slightest hope of forgiveness.
Babengazange na kancane kube khona nethenjana nje elincane ukuthi hleze bathethelelwe.
But they said to each other, from the king right down to the beggar, they said, if we turn from our wicked ways and we put on sackcloth, which was the sign of mourning about sin, and fast, maybe, just maybe, God will change his mind and spare us.
Kodwa kwaba kubo ukuba bayitshele kusukela enkosini kuze kushaye kumuntu ophansi bazitshela ukuthi uma singayisola, uma ngaba yilona lo azisole ngesono sakhe, size sithathe umlotha neyindwangu zamasaka okwakuluphawu lokuyisola nokuyithoba, hleze uNkulunkulu engaguquka kulokho abesethe uzokwenza ngathi.
They humbled themselves in a way that should cause us Christians to be ashamed.
Bazithoba ngalendlela thina maKristu okumele ukuba ngempela sibe namahloni ngakho.
Even the king and his nobles, they all became like the beggars and they wore the worst of clothing, sackcloth.
Ubheke nje ngisho nenkosi nezikhulu zayo bayifanisa nabantu abayizicela nkobe bembatha indwangu yamasaka okhombisa ukuzehlisa.
But the main part was this. Okusemqoka bekuyilokhu, in the last verse of chapter 3, it says they turned from their evil way and God relented. He changed his mind.
Baguquka endleleni yabo embi, uNkulunkulu ngaleyo ndlela washintsha umqondo wakhe.
This is an important point. Like I said, even if you forget all the others, but remember this. Because so often we get repentance wrong at this point. Because yes, they admitted they were wrong. They knew they were sinners. But this was the point. They turned from their wicked ways.
Ngoba izolo bebeqonda ukuthi ibonile bayizoni kodwa okubalulekile lapha kuthiwa baphenduka ebubini babo.
They knew, despite the fact that they were in total darkness and had been given no hope, they knew that God will not forgive. He will not change his mind if we stay in the sin and just say we're sorry and go through all the formalities of the sackcloth and ashes. We must stop with what we have been doing.
Babeqonda futhi bengenathemba lokuthi khona okuhle ongasekwenzeke kubona. Babengakwenza nje ngoba bekhombisa abantu ukuthi sigqoke ingubo yamasaka. Kodwa badlulela kulokho, baphenduka bathi kumele ukuba sikiyeke lokho kube besikwenza.
How often haven't you found yourself confessing your sin, but at the same time, knowingly in your heart, you knew you would continue with it? No wonder you're stuck and you're making no progress. You haven't progressed an inch in your Christian life because you're waiting for God to do it for you instead of taking an active, purposeful decision to say, that's the end. I'm stopping with the sin.
Ingakho ubhajiwe esonweni sakho kuze kube manje ngoba noma usivuma uzitshela ukuthi ngisazohlala kusona akangazophumeka kusona esikhundleni sokuthi ngiyasibona ngiyanquma ngiyashiya njengamanje.
That's why we often quote the verse, he who confesses and forsakes his sin shall obtain mercy.
Yikho sicaphuna ezwini kaNkulunkulu ukuthi osivumayo ede asiyeke uyofumana umusa kuNkulunkulu.
But back to the prophet of God.
Ake sibuyele kumprofeti kaNkulunkulu.
He was exceedingly displeased and angry at the people and God.
Kwakwedlulele ungathokozi kwakhe ikakhulukazi ethukuthelela uNkulunkulu.
He was also stung by the fact that his prophecy didn't look like it would come about. It seemed like what he had said would happen wasn't going to happen, and his reputation was at stake.
Futhi kuyabonakala ukuthi nalokho ayeprofetha ekusho ukuthi kuzokwenzeka wayengenalo iqiniso, wayetshela ukuthi vele uyakusho nje kodwa akunakwenzeka mangabe sekwenzeka sekuphambana nalokho ebekucabanga.
And this angered him very much. He was, after all, the prophet of Israel. And now what he had said would happen might not happen.
Manje bheka ube umprofeti wa Israel kaNkulunkulu Loku ayekusho wayecabanga ukuthi akunakwenzeka. Manje,
but worse still, we now discover the reason why Jonah originally didn't want to go to Nineveh and he chose rather to go to Tarshish.
Sesiyaphawula ke manje ukuthi kanti kungani uJona lona wayengathandi ukuthi aye lapho uNkulunkulu ayemthume khona esikhundleni sokuthi aye eNineveh athathe indlela yena aya eTarshish.
And he prayed. This was part of his prayer. This was an angry prayer. He said, "Oh God, that's why," this is verse 2, "that's why I made haste to flee to Tarshish."
Umthandazo wakhe lona, aphelisisa ngathi umkhuleko wakhe, everything lesibili, uthi, wakhuleka kuJehova wathi, "Ngiyakuncenga Jehova."
Because I knew what you like.
Ngoba ngiyaqonda ukuthi wena unjani.
This is just what you are like. I knew you are merciful and slow to anger.
Wena unjena ke bengiqonda ukuthi ulungile wephuza ukuthukuthela.
You see, he was quite happy about the judgment that should have come.
Wena wayethokozile ngesahlulelo okwakumele ukuba sibe phezulu kwalabantu baseNineve.
But he always had the suspicion at the back of his mind that because God's character is like this, maybe, just maybe, the people will repent. And he made sure that he offered no hope of forgiveness when he proclaimed the judgment.
Manje kube nalokho enhlizweni yakhe ukuthi noba uNkulunkulu ekhulume kanjena kungenzeka mhlawumbe uNkulunkulu angakunaki lokho esekukhulunyiwe, mhlawumbe uNkulunkulu abajezise njengoba kade ehlelile.
Are you like Jonah? Correct, right, you hold to the truth, but you're completely out of line with God.
Ngabe wena ufana noJona yini? Uyihlabe esikhonkosi, khuluma okuyikhona khona, ukhuluma izinto okuyizona zona, kodwa kuyabonakala ukuthi kwakhona okukhulumayo uphambene nakho, awunaqiniso ukuthi kungenzeka.
And then, if you look at verse 3, we find the second of Jonah's three death wishes, or suicide wishes.
Everything is tired. Esikuthola lapha ngoJona. Ufike endimeni yokuthi kube ngathi ngafe ngazibulala.
He says in verse 3, "Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live."
Uthe besini lesithathu, "Ngalokho Jehova, ake ususe kimi ukuphila kwami, ngokuba kungcono kimi ukufa kunokuphila."
He was a pouting, sulking prophet.
Kwakumprofethi lona owayebeke phezulu kodwa futhi engakholwa yilokho akuprofethayo.
To the point that he wanted to die. Suicide is the ultimate act of selfishness.
Ukuzibulala kubantu abaningi kuyiyo imphumela lena yabantu abazifunela okwabo.
Now I say that for you who ever contemplate that, I'm not speaking about those who have, but speaking about those who might ever think of it. It is selfish and sinful. It is wicked. It is the worst form of selfish behavior.
Angikhulumi ngalaba sebafa sebayibulala. Ngikhuluma ngawe wena mhlawumbe ukucabange ukuthi mhlawumbe uyibulale. Ukuthi ukuze ukufisa nokuyibulala lokho kuyilo nje uphawu lokuyifunela kwakho, uyicabangela wena.
His first suicide wish was in chapter 1, verse 12.
Ukufuna kwakho ukuyibulala kwakusesahlukweni sokuqala.
And you know that one quite well, where after they had hauled him out from the bottom of the boat in this terrible storm, they asked him who he was and what had happened. He said, "Chuck me overboard. Throw me into the sea."
Kumbula langaleso sikhathi esesesikebheni uvunguza umoya indlela yabo ilikhuni. Uthini yena mabembuza ukuthi ungubani uvela phi wena? Uthi ngithatheni ngiphakamiseni ningiphonse elwandle bese luthula kimi ulwandle.
This was an act of assisted suicide. He wanted them to help him die.
Indlela le yokufuna ukubalekelelwe kulesi sifiso sakhe esimbi sokuyibulala ukuba abulawe yibona.
By the way, the great fish that swallowed him was not an act of God's anger, but an act of God's love. Because Jonah should have died, God rescued him from certain death.
Nabala ukuthi awele angene emlonyeni wenhlanzi leyo eyakwazi ukuthi imthwale kwangesikhona ukwinto ukuthi kwinto ukuthelo kaNkuluNkulu wakusakhombisa uthando lukaNkuluNkulu maqondana
naye. Third death wish was in chapter 4 verse 8.
Usifiso sakhe sokufa sisesahlukweni sesine evesini lesishiyagalombili.
When God sent a worm into the plant that was providing a bit of shade in the hot Middle Eastern sun, he said, "It is better for me to die than to live."
Kwathi ekuphumeni kwelanga, uNkulunkulu walungiselela umoya oshisayo wasempumalanga. Ilanga lashaya ekhanda likaJona, waba nesiyezi, wazicelela ukuba afe. Wathi kungcono kimi ukuba ukufa kunokuphila.
Now something else about Jonah. We find him exceedingly mad or angry and exceedingly glad, but both times at the wrong thing.
Esikutholayo kunye lapha ngoJona kube ngathi ukwenza kwakhe ukhombisa komuntu ophambeneyo ngenhloko. Ngalesi sikhathi futhi kube ngathi ukwenza kwakhe ujabule ungaqondi kahle manje ukuthi kuyikuphi kanti okwenzakalayo ngawe uJona lo.
In verse 1 chapter 4 it says he was exceedingly angry.
Evesini lokuqala sahlukweni sesine kuthiwa wayecasuke kakhulu.
At completely the wrong thing.
Futhi ecasukele okungekhona okuyikhona khona.
And then we find him exceedingly happy, exceedingly glad in verse 6.
Evesini lesithupha simthola ethokoze ngokudlulele.
Let me read it for you. Now the Lord God appointed a plant and made it come over Jonah that it might be a shade over his head to save him from his discomfort.
UJehova uNkulunkulu wamlungisela umhlakuva wawukhulisa phezu kukaJona ukuba ube ngumthunzi phezu kwekhanda lakhe.
And it says Jonah was exceedingly glad because of the plant.
Uthiwa uJona ngenxa yalokho wathokoza ngomhlakuva ngokuthokoza okukhulu.
Exceedingly mad and exceedingly glad. Both times completely out of sync with God. Off the mark in opposition to his God.
Ukuthokoza okudlulele nokusangana nokudideka okudlulele kwaba ngathi kuyamkhipha kulokho kuyinhloso kaNkuluNkulu ngalokho ayemthume khona.
Do you find something of Jonah in you?
Uyakuthola yini okufana ncimishini noJona kuwena na?
You're very angry.
Ube umuntu othukuthele kakhulu.
At the wrong things.
Futhi uthukuthelela into ongesiyona.
Maybe some examples spring to mind with you.
Mhlambe ukhona nje into oqhamukayo engqondweni yakho maqondana nawe.
And then you're exceedingly glad.
Bese ujabula ngalokho.
At the wrong things again.
Ubuse futhi uthokozele ujabule kakhulu ujabulela into embi.
Little things which God sends just for you. It was his own pleasure as a single individual that he should have a bit of shade.
UNkulunkulu wayemenzela umusa okwamele kumthokozise. Emenzela lo mthunzi okwamele umthokozise ekushiseni kwelanga.
But now, here's another point. God's gentle rebuke.
Nanti elinye iphuzu. Ukulunga nobumnene bukaNkulunkulu buyasola.
Twice we find that in chapter 4, verse 4 and verse 9.
Kusona lesi sahluko siyakuthola. Kulesahluko sesine, sahluko ivesi lesine no verse 9. UNkulunkulu uyamsola.
And the Lord rebukes him in such gentleness. It's so opposite to Jonah. It's as if though God is showing that he's not like Jonah, who was exploding with rage. God says in verse 4, do you do well to be angry?
Kuyamangalisa indlela uNkulunkulu amkhuza ngayo namsola ngayo uJona. Ungacabanga ngenye indlela ukuthi amsole ngendlela yena ukucasuka kwakhe abequma ngokucasuka. Uyambuza ukuthi wenza kahle ngokuthukuthela na.
Verse 9 again. Do you do well to be angry for the plant?
Wenza kahle yini ngalokho engikwenzile ngesihlahla kuwena na?
Sometimes God's rebuke is sharp and loud, but very often he does still speak in a still, small voice.
Ngesinye isikhathi ukwahlulela kaNkulunkulu nokusola kaNkulunkulu kunamawala kuyezwakala, kodwa kaningi ukusola kwakhe kuza ngezwe encane.
Are you listening to him? Can you hear it?
Uyamlalela na? Ungakwazi ukumuzwa na?
Or are you like Jonah, who says in verse 9, yes, I do well to be angry, angry enough to die?
Noma mhlambe wenza njengoJona ophendulayo la evesini lika 9 uthi ngenza kahle ngokuthukuthela kuze kube sekufeni.
You're loud, God is soft.
Wena unezwe liphakeme, uNkulunkulu elakhe izwi liphansi.
How different God is to us.
Wehlukeka ngakanani uNkulunkulu kuthina na?
Do you see yourself in this prophet?
Uyazibona yini wena qobo lwakho kulesi prophet ona?
God's heart is so different even to his representative on earth.
Inhliziyo kaNkulunkulu ihlukile ngisho kubantu abameleyo lapha emhlabeni.
God then explains in verse 10 and 11, the last two verses of this chapter. The Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came about in a night and perished in a night. Should I not pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?
Nansi impendulo kaNkulunkulu evesini leshumi neshumi nanye. Uthi wayesethu Jehova, wena wawuhawukela umhlakuva ongawukhandlekelanga nongawuphulisanga, owamile ebusuku bunye wabhubha ebusuku bunye. Mina ke bengingengalahawukela iNinive, umuzi omkhulu okukuwo abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abangakwazi ukwahlukanisa isandla sokunene nesokhohlo kanye nezinkomo eziningi na.
Jonah was like some extreme environmentalists. They feel more for the plant than for living human beings.
UJona ube ngathi ufana nalabantu banamhlanje abanakekela kakhulu imvelo ihlahla kunokunakekela abantu abaphila abadalwe ngumfaniso kaNkulunkulu.
But Jonah's feeling for the plant was no compassion. It was simply because he made use of it.
UJona wayengenasi sihle nakancane nezihlahla, wayesebenzisa sona nje kube ngathi uhawukela ihlahla.
Then God brought him back to hopefully think about the fact that here were 120,000. That's very big for those days.
Nangu uNkulunkulu uyamvezela uthi awubheke nje abantu abaningi kangaka, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili zabantu abangazilutho bengena kubahawukela na.
Ignorant, not knowing their right hand from their left.
Abantu abangazilutho, abazi isandla sokukhohlwa nesokunene.
And many cattle.
Neenkomo futhi eziningi.
It would be pleasing to the Zulus maybe to know that God also feels for cattle.
Mhlambe kuzoba into emqoka kakhulu kubantu bakwaZulu lokhu ukuthi uNkulunkulu uyazwelana naneenkomo qobo lwazo.
But his feeling and his compassion is for us human beings. We who do not know our right hand from our left, we ignorant and in darkness people.
Kodwa imizwa nayo izidalwa ezifana nami nawe esingazi isandla sokunene nesokhohlo esingazi lutho.
And so the book ends right here on this note left hanging in the air, so to say, and it doesn't say what happened to Jonah.
Incwadi ke iphetheka kanjena kube ngathi kuyalenga nje emoyeni akuzwakali ngempela ukuthi isiphetho saba yini nesiphetho saba yini futhi ngoJona.
We hope that maybe at that last moment when God spoke these words, maybe then he repented and went back into the city to enjoy their repentance and their security. We don't know.
Siyathemba singakholwa ukuthi mhlawumbe emva kokuba sekwenzeke konke lokhu yaguquka ingqondo yakhe wajabulela ukuphenduka kwabantu wabuyela lapha eNineve ukuba yothokoza ngokuphenduka kwabantu abaphendukayo.
Some Bible commentators speculate that Jonah wrote this book of Jonah.
Abanye ababhali bencwadi abachaza incwadi kabanzi eBhayibhelini bathi kuba bengathi uyu Jona owabhala le ncwadi kaJona eyibhala ngaye.
And perhaps then Jonah was saying, by ending it on this this half note, he was perhaps saying, now it's up to you, you who've heard my story. He throws the ball to you, so to say. But now, coming towards the end, Jesus was in a confrontation with other religious leaders, perhaps who had the similar attitude of Jonah.
UJesu simthola kube ngathi uyaphambana nabanye abayizazimthetho asingasibalinganise mhlawumbe sibafanise noJona.
And they were debating him, looking for every possibility to criticize him and to bring him down.
Babebheka noma yini abangase bamgxeke bamsole ngayo ukuba abone kube ngathi konke akwenzayo kumdicelela phansi.
And they were looking for a sign, some miracle that Jesus would perform like a magician just for them.
Babebheke futhi nezibonakaliso nezimangaliso uJesu angase azenze uhle phela kwalabo ababekade bevele benza imlingo ngaso leso sikhathi eyenzela bona.
And Jesus said, I won't give you a sign except the sign of Jonah.
Uthi uJesu angeke nginikeze uphawu noma umfanekiso ngaphandle komfanekiso kaJona.
Verse 40 of chapter 12 of Matthew. Matthew chapter 12, verse 40. Although 41 is the main verse I want to get to.
Esahlukweni seshuminambili, verse 41, encwadini kaMathewu, uJesu uthi.
For this is Jesus speaking now to this angry crowd. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. In other words, speaking about his death, and it's going to be about his resurrection.
Encwadini testamenteni elisha ngokaMathewu isahluko seshuminambili indima yamashumi amane nanye. Amadoda aseNineve ayesesukuma ekwahlulelweni kanye nasezizukulwaneni asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kaJona. Bhekani, kukhona lapha abakhulu kunoJona.
Verse 41 now. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here.
Ngiqale lapha evesini lamashumi amane. Ngokuba njengalokhu uJona wayesesini somkhoma izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ke nendodana yomuntu iyakuba semathunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Esiqhubekele evesini lamashumi amane nanye.
So Jesus himself is using the story of Jonah, and he is saying someone much more important, someone much greater is here than Jonah.
Uthi uJesu usebenzisa yona le ndaba kaJona. Uyabachazela. Uthi khona omkhulu manje nomqoka kunoJona. Usebenzisa yona uJona alone.
And he says, look, in other words, those men of Nineveh, they repented at the five words of judgment of Jonah, but this generation refuses to repent, even if one is here who is far greater than Jonah.
Uthi bheka labantu baseNineve bona baphenduka ngamazwi ayisihlanu akhulunywa nguJona, kodwa lesi sizukulwane samanje sona asilaleli kasizwa noma sekukhona phakathi kwaso omkhulu kunoJona.
And Jesus says the men of Jonah will rise up in judgment. They will stand up, in other words, against all those who have not heeded the one who is greater than Jonah.
Uthi uJesu laba bantu baseNineve bayosukuma ngosuku lokwahlulela bame ngezinyawo bathi thina esezwa amazwi kaJona saphenduka. Uthi laba ke uye ibona abokwahlulela lezi zizukulwane lezi ezingavumanga zona ukuzwa amazwi kaNkulunkulu nakaJesu yena omkhulu ephakathi kwabo.
In what way is Jesus greater than Jonah?
UJesu mkhulu kangakanani kunoJona ngandlelani na?
Jonah felt nothing for the people who, to whom he preached.
UJona wayengezwelana kancane nabantu ayebashumayeza.
Jesus did not only feel for them and have a heart of compassion. He came in their flesh and blood, and he was willing to go like Jonah, but far more, into the belly of hell, so to say, through dying for theirs and for your and my sins.
UJesu akenzanga nje lokho kwenziwa uJona kubantu baseNineve okwakhe kwedlulela. Yena wavuma ukuba kuzoconsa igazi lakhe lokugcina aze afike emajukujukwini esihogo masingasho ngale ndlela ezosiza ezotakula abantu abasezonweni.
Now it is Pentecost Sunday.
Manje kuyisonto likaMoya Ongcwele.
There's one here who is far greater than Jonah.
Ukhona lapha omkhulu kunoJona.
It is the Lord Jesus in the power of his Spirit.
Kuyinkosi uJesu ngamandla kaMoya wakhe.
He who went into the belly of the earth for 3 days and 3 nights and who rose again, and as we looked at a few weeks back, ascended up to heaven.
Yena owabasemathunjini omhlaba insuku ezintathu nobusuku obuthathu singathi wehlela phansi esihogweni ukuba zophakamisa thina ekufeni kwakhe.
Now as you listen to Jesus speaking to you through the Holy Spirit, he convicts you of your sin and of judgment.
Manje njengoba uzwa amazwi enkosi uJesu ekwahlulela enhlizweni yakho ngomoya ongcwele, ukhombisa ukuthi uJesu khona ngomoya wakhe.
But far greater than Jonah, he offers you hope, contrary to Jonah's message to the Ninevites.
Ngaphezu kwalokho okwenziwa uJona kubantu baseNineve, wena ke ukunikeza ithemba.
Even if you're as wicked as the men of the city of Nineveh, there is hope for you.
Noma ngabe umubi udlulele kubantu baseNineve, kusekhona ithemba ngawe.
Even if you're the offspring of Nimrod, with all his wickedness, carnality, and devilishness, Jesus offers you mercy.
Noma ngabe uyinzalo kaNimrod, abantu abangezwa, abantu abanobusathane, noma kunjalo uNkulunkulu usakunikeza ithemba.
No wonder the men of Nineveh will rise up even against this generation in 2013. If you despise so great a salvation, how will you escape the living God?
Akumangalisi uma abantu baseNineve beyovuka bamelane ngisho nalesi sizukulwane sika 2013 ukuthi uma ndebesele usindiso olungaka niyobalekela kanjani ukwahlulela kaNkulunkulu na.
If you do not resolve in your heart, even in this service, to turn completely and utterly from every sin,
uma unganqume enhlizweni yakho uzitshele uzinikele ukuthi sewuzwele inkonzo ngifisa ukuthi ngiphenduke ngokupheleleyo kwalamazwi esengwezwile,
confessing it and bringing it to the blood of Jesus,
ngisivume isono sami ngisilethe egazini lenkosi uJesu,
to the one who is far greater than Jonah,
kulowo omkhulu kakhulu engenakulinganiswa noJona.
He is here
ulapha
because he has poured out his Holy Spirit on Pentecost, and his Holy Spirit is at work.
Ngoba uyena owathulula umoya ongcwele ngesikhathi sePentecost, umoya wakho ongcwele ukhona phakathi kwethu.
But now there's something far more wonderful than just your repentance and becoming obedient.
Ukhona ukubaleka kakhulu kunokuphenduka kwakho ezonweni zakho ubuso uguquka oba ngolalelayo.
God wants you to be more than obedient.
UNkulunkulu ufisa ukuthi ube ngaphezu komuntu olalelayo.
Because you can have a cold obedience, technically correct obedience.
Ngoba ungaba nokulalela okuqandayo, ube nokulalela singathi masekubheka ngobuchwepheshe sithi impela cha wena osendleleni.
But you are cold at heart and out of line. You're not aligned with God's heart.
Kanti uyabanda enhlizweni, awuhambisani nalokho okungokwakaNkulunkulu.
Now the wonderful thing is through Pentecost.
Okumangalisayo ukuthi ngePentecost ngokwehla kaMoya oNgcwele,
God has now poured out his Spirit so that you may be conformed and changed to be like he is.
Ukuthi ungaguqulwa, uguquke ube njengaye.
The same God who said to Jonah, should I not have felt compassion for these 120,000 people, that you feel like he feels?
Ukuze wena ube nemizwa kaJesu owashoyo ukuthi bengamele yini ukuthi ngibe nemizwa lezi inkulungwane ezilishumi namashumi amabili abantu ababephendukile na.
He wants to fill you now, after repentance, fill you with his Holy Spirit.
Mawusugukukile waphenduka yena inqobo lwakhe uthanda ukugcwalisa ngomoya wakhe ongcwele.
Now the last verse and then we're closing.
Ibese lokugcina bese siphetha.
2 Corinthians, and we read from chapter 3 verse 18. What God does for you now, the one who is far greater, what he does for you now.
Abase Korinte besibili sahluko sesithathu ivesi
verse 18. Let me read from verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit.
Kepha nqa iphendukele enkosini indwangu yasuswa inkosi nguye umoya kepha lapho umoya wenkosi ekhona kukhona inkululeko kepha thina sonke sibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasebukweni siyaguqulwa sibe njengalo umfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokhu kimi ngenkosi engumoya.
Isn't that marvelous? Doesn't it excite your heart? Now he says to his children, those who've repented, even though they were weak Christians, the Corinthian Christians, he says to you, now I want you to be transformed, to become like I am.
Ngabase Korinte ababe buthakathaka emoyeni uthi kodwa yena unamandla uguqula
If you've tasted of the glory, well, the Lord says there's more to come. From glory to glory, He will transform you.
Lindela. Kusekho nokuningi ningi kwenkazimulo uNkulunkulu azosipha khona.
Now you can wake up in the mornings not with dread and fear, but with hope and excitement at what the Lord is going to do for you today.
Manje ungavuka ekuseni kungekho ukucindezeleka, kungekho ukuphelwa ngamandla, kungekho ukudangala, wazi kahle ukuthi uNkulunkulu usengakwenzela izinto ezinkulu kunalezo ezicabangayo.
Now we can look at him not looking at a veil, but the unveiled face, and we see his glory from glory to glory. And what does it do? It changes us, it transforms us. That's what the Holy Spirit does, as he says, for the Lord who is the Spirit.
Sesibona inkazimulo sisuswe enkazimulweni sisiwe enkazimulweni ngesimanga sale nkazimulo uNkulunkulu ayenzile ngomoya ongcwele phakathi kwethu.
That's why you and I must experience our personal Pentecost.
Ingakho mina nawe kumele ukuba sihlangane naleli Pentecost elangempela empilweni yethu.
Then we begin to behold the glory and not just stop there, but from day to day being transformed from glory to glory.
Konake sesiyibona lenkazimulo singagcini lapho siyosuswa kulenkazimulo sisiwe kwenye inkazimulo usuku nosuku.
Shall we bow and pray?
Asithobe sikhuleke.
Lord Jesus, thank you that you by your spirit you are far greater than Jonah.
Nkosi Jesu siyabonga ukuthi wena ngomoya wakho ongcwele udlulele ngobukhulu bakho kulokho esibaziyo ngoJona.
And you have poured out your spirit, yes Lord, the spirit, the fire which you longed to pour out on earth.
Uthululile Nkosi umoya wakho ongcwele awukade wawulangazelela Nkosi ukuthi mawuphonswe emhlabeni.
You did it Lord through your suffering, your death and resurrection and ascension.
Wakwenza lokhu Nkosi ngokuhlupheka kwakho, ngokuya esiphambanweni, ngokuya ethuneni, ngokuvuka ethuneni, nokunyuselwa ezulwini.
Lord, thank you that you now change us from having that cold, hard heart of Jonah to having the same heart of compassion and the glory that you have.
Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wena uthanda ukusiguqula kulokhu kubanda kwenhliziyo kaJona. Ukuba sibe nenhliziyo yakho, sibone izinto ngendlela wena Nkosi ozibona ngayo.
You make us to sit in heavenly places.
Futhi usenze ukuba sihlale ezindaweni eziphakemeyo zezulu.
Beholding your glory.
Sibhekile inkazimulo yakho.
Lord, grant that this would be real to us today.
Sisize Nkosi ukuba lokhu kube iqiniso impela empilweni zethu namhlanje.
For your honor alone we ask it.
Ukuba kuphakanyise kudonyise igama lakhe elingcwele kuphela siyacela Nkosi.
Amen.
Amen.